tutona tayero bambi toronda wega irinde toronda ebya ready bituronda erinya liri chagulani soma bulungi akapande batu gambe ye chagulani mbusani akusiza akapande yeka mukombati kufana na bajasi mukombati luli babwe ruti niente bajitude murobati kuli bakwejaga lobati ngobusajja bufumude lobaho kakume kuluno saba tukole kugume anayagala mvume tugenda kutama tubenge nume wama chakulanyi balumbe lumba babo balumbe lumba bebakutisa balumbe lumba 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 erinya liri chakulanyi soma bulungi akapande batu gambe ye chakulanyi mbuzani akyusiza akapande omwana ye chakulanyi soma bulungi akapande batu gambe ye chakulanyi mbuzani akyusiza akapande ebintu bya yero tubyene nyo bigule dibe mujireke dibe tubibole nga buli kimu kyola bosula kasasiro akuna yere wange wange bojja na yewe nkoma nawe njogera katomanye byange werinda lwolinda be wamwe obuyita bukyayi oli ayinza okugamba oba mwana badde kyasiga bukyayi demokulasi yagwawe kwangalya ffenda bangaliddayo mbya omusayi obulumi ku mutima bwokya ne bwokaba tebakuwa kuwota obusajja bulina matanta yali amanyiyo gye bwava erinya liri chakulanyi soma bulungi akapande batugambe ye chakulanyi mbuzani akyusiza akapande omwana ye chakulanyi soma bulungi akapande batugambe ye chakulanyi mbuzani akyusiza akapande leka mukombati kufana na bajasi mukombati luli babwe ruti ngente bajitude murobati kuli bakwejaga lobati ngobusajja bufumude lobaho kakume kuluno saba tukole kukume